kuchukuliwa na Mungu anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kuitwa na sauti yake anasema njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na Mungu anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia
anasema, anasema, njoo kwangu nikurejeshe.
kurejeshe, nikurejeshe. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe.